Suka qaphela ukuthi ngesikhathi ungena esikhisi nesidala, khisi ungalindele. Nokuzama ukuguqula imoto ngokushesha ukuba ingangeni kuso. I-steering sakho uyasiza ukuthi ususikhiphe emgqeni kwi-level ubusibeke kuyona. Ukholo lwakho luqale linqanqe. Angikubingelele. Ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo PT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Nebala, uma kuyinto osuke wayiqaphela leyo, nankamazwi enkuthazo. Awuwedwa. Sonke kuyasenza, nami kuyangenza. Futhi kunesizathu salokho, ngoba uNkulunkulu ufuna ukusikhulisa, siqine inkakhayi, ngakho uyaqhubeka ekwandisa ukuba sibhekane nezimo eyikhulisa ukholo kithi, ezenza ukuba silisebenzise ngokukhulile luthi ukuqina. Lezo khisi, emgwaqeni yokholo lwethu, zibekwe ngenhloso ukuze sikhule okholweni lwethu, futhi sincike njalo kuNkulunkulu. Ngakho sihlobo sami, uma usekusophile ukulandela uJesu, uyihlele kahle, kodwa ebesuzwa sengathi inyawo ihamba emoyeni kulowo mzuzu, umhlabathi uyaqhela nomoya uyakuphephula, kuleso simo kanye kulowo mzuzu kanye, nakho afuna mina nawe sikwenze. Isaiah 3:5-6. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena endleleni zakho zonke, uyakuqondisa imkhondo yakho. Ngesikhathi uzwa ukuthi namaphiko okundiza anqamukile, agomukile, kuvese ngasiza ukubhakuza ngeyingalo zizodwa. Lapha izinto zingaphezu kokucabanga. Ukuncika emqondweni wakho akusebenzi. Athi umuntu, awu, pho yiphi enye indlela? Kuzo zonke indlela zakho, mazise yena. Mhloniphe ngemicabango yakho, amazwi nezenzo. Qhubeka wenze okuhle, kungakhathalekile ukuthi uzokwesaba okunjani. Futhi nasi isithembiso, sosilungele. NkuluNkulu uzoyiqinisa izinto. NkuluNkulu uzoyiqondisa futhi izinto. Okwakho, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.